Ey, 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 ey.
Yeah. Mpoa linichoka kani mehamia next. Mzinga ililan kani mefungwa ya next. Toka this week, niko late hadi next. Ka upende hizo ngoma zangu finya next. Next, 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 next. Ka upende hizo ngoma zangu finya next. Next, 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 next. Ka upende hizo ngoma zangu finya next.
Kau juu juu saini shrap over the rest. Wapame jake jani wansem wantaka best. Sisi ndo kusema south east north west. Niaje hizi mtawa se wanyonge ndo wana vex. Hey, acha kutu test bruski utamkana dent. Exa nani text nili mtoka jua kuvent. Bruski ana simp kwa DM aliocha sent. Kwa rap game shrap ndo missing element.
Hey, shaggy una tumbo bigi na una starve ka the rest. Hey, kwa una dishi nini aje keja wendo guest. Hey, una dunda east booty niliamkia west. Hey, dani ya Toyota na ina feel ni kama Lex. Lex, 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 Lex. Mpoa linitoka kani mehamia next. Next, 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 next. Ka upendi hizo ngoma zangu finya next.
Mpoa ako dead. Nana nipea head. Sijui nimemtwanga wapi nkwanga wasted last weekend. Juzi nkwanga trap matawi za guts tunazi blend. Weni kifed, sari ku pretend.
Cheki, seze ku drop jungata imepanda ey. Alipagawa aje vile li checking kolanda ey. Ufala ni tiktoka kusimamisha place ni monishe balance ey. Na mini kodo kushinda mseme kula mamasta. Mpoa li nitoka kani mehamia next. Mzinga ililan kani mefungwa ya next. Toka this week, niko late, hadi next. Ka upendi hizo ngoma zangu finya next. Next, 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 next. Ka upendi hizo ngoma zangu finya next. Next, 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 next. Ka upendi hizo ngoma zangu finya next.